Praise the Lord.
Amen.
Buena hace Fiwe.
Amen.
I learned that today.
Yes.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Please open your Bibles to the third chapter of John's Gospel. And while you're doing that, I will tell you a little bit about myself. First, my name is Alain.
Jina lake ni Alain.
Alain.
Alain?
Alain. You're saying it perfectly.
Alain.
It's not Alain.
Sio Alain.
Or Alan.
Ama Alin.
Or alien.
Sio alien.
Like a Martian. It's Alain.
Alain.
I'm French.
Yeah, ni France.
I was born and raised in Canada.
And a
lot of people ask me, is it cold in Canada? Hello. You've changed. Praise the Lord. A lot of people ask me if it's cold in Canada. And I say, only in the winter. When it's minus 40 degrees Celsius. And that at that point, everybody's cold. But the rest of the winter, we're okay.
Kind
of like when you guys, it's hot outside. You're okay. So while I'm here, I'm very hot. But if you come visit the city of Ottawa in Canada, you'll be very cold. I have been in ministry for about 20 years. Nine of those as a pastor of a church in Canada. And a year ago, the Lord led my family and I.
Lakini mwaka mmoja uliopita Mungu akatuelekeza mimi na familia yangu
to move to America and serve with Pastor Jim.
Ili tuje pale Amerika tuwe na Pastor Jim.
Amen.
Amen.
He is my teacher.
Yeye ni mwalimu wangu.
I am his student.
Mimi ni mwanafunzi wake.
I'm trying to be a good student.
Na najua niko katika shule nzuri.
And a better teacher is hard to find.
Na anatufundisha jinsi ya kuendelea.
Amen.
Amen.
So John chapter 3,
Yohana sura ya tatu,
starting in the first verse.
Kuanzia mstari wa kwanza.
There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
Kulikuwa kuna mtu mfarisayo jina yake Nikodema, Myahudi.
The same came to Jesus by night and said unto him,
Wewe alimjia Yesu usiku akamwambia,
Rabbi, we know that you are a teacher come from God.
Rabbi, tujua ya kuwa wewe mwalimu kutoka kwa Mungu.
For no man can do these miracles that you do except God be with him.
Kwa maana kuna mtu awezaye kuyafanya ishara hizi zisizofanya wewe isipokuwa Mungu yupo pamoja nawe.
Jesus answered and said unto him,
Yesu akamjibu akamwambia,
Verily, verily, I say unto you, except a man be born again,
Amini, amini nakwambia, mtu asiyezaliwa mara ya pili,
he cannot see the kingdom of God.
Hawezi kuona ufalme wa Mungu.
Nicodemus said unto him,
Nikodemo akamwambia,
How can a man be born when he is old?
Awezaye mtu kuzaliwa akiwa mzee?
Can he enter the second time into his mother's womb and be born?
Aweza kuingia tumboni mwa mamae mara ya pili akazaliwa?
And Jesus answered,
Yesu akamjibu,
Verily, verily, I say unto you,
Amini, amini nakwambia,
Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu.
That which is born of flesh is flesh.
Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili.
And that which is born of the Spirit is spirit.
Na kilichozaliwa kwa roho ni roho.
Marvel not that I said unto you, you must be born again.
Usistaajabu kwa kwamba nimekuambia namna kuzaliwa mara ya pili.
The wind blows where it lists.
Upepo uvuma upendekeo.
And you hear the sound thereof.
Na usikia sauti waisikia.
But cannot tell whence it comes
Lakini ujui unakotoka,
and whether it goes,
wala unakokwenda.
So is everyone that is born of the Spirit.
Kadhalika na hali ya kila mtu aliyezaliwa kwa roho.
Nicodemus answered and said unto him, how can
akamjibu akamwambia,
how can these things be?
Awezaje kuwa mambo haya?
Jesus answered and said unto him,
Yesu akajibu akamwambia,
are you a master of Israel and know not these things?
Wewe mwalimu wa Israel ya mambo haya hayafahamu?
Amen.
Amen.
So interesting, a passage that we're very familiar with. Is there a Christian in this room who's never heard of this before? Probably not. Have we ever, is there a Christian who has never heard the term to be born again? Probably not. And yet when you ask a Christian,
na ukimuuliza Mkristo,
what does it mean to be born again?
Je, ina maana gani kuzaliwa upya?
Most people look at you a little scared.
Wengi watakusikia wakistaajabu.
Because they don't know what to say.
Kwa sababu hawajui wanena nini.
They might say something about putting their faith in Jesus.
Unaweza kunena mambo ya kwamba kuweka uso kama ya Yesu.
And because they trusted in Jesus,
because wanamtumainia Yesu,
they've been born again.
Wamezaliwa upya.
But what does that mean?
Lakini maana yake ni nini?
Well, it means I'll have an eternity with Jesus.
Kweli inamaanisha kweli tuna uhusiano na Yesu.
But it's far more than that.
Lakini ni zaidi ya hayo.
And what's very interesting about Jesus' conversation,
na jambo la kustaajabu kwa kati ya Yesu na Nikodemo,
is that Jesus spoke with Nicodemus,
ya kwamba Yesu alinena na Nikodemo,
as though he thought that Nicodemus should know what he was talking about.
Ya kwamba alikuwa anawaza kwamba Nikodemo alikuwa amefahamu mambo haya.
And yet it is clear that Nicodemus was confused.
Lakini alishangaa kwamba Nikodemo hakuelewa.
And in fact, in verse 10, Jesus asks him,
na mstari wa 10 Yesu anamuuliza,
are you not a master of Israel?
Je, wewe si ni mwalimu Israeli?
Should you not know these things?
Je, hauyafahamu mambo haya?
And so I would say,
sasa naweza kusema,
that if we're believers in the Lord Jesus Christ,
ikiwa tunaamini kwake Yesu Kristo,
we should have an understanding of what it means to be born again.
Lazima tupate kuelewa maana ya kuzaliwa upya.
That to be born again,
ya kwamba kuzaliwa upya,
means far more than an eternity with Jesus.
Ni maana yake ni zaidi ya ule uso ama uzima wa milele wa Yesu.
That being born again,
ya kwamba kuzaliwa upya,
has an immediate and instant impact.
Yani ina ile uguzo wa saa hiyo hiyo.
And that it is important for us as believers to know what that is.
Na ni la muhimu kwetu waamini tupate kuyafahamu hayo.
That it is important that we would know the significance of our new birth.
Na inafaa tupate kuelewa uzito ama umuhimu wa kuzaliwa upya.
Some people have said to me,
sasa wetu wameniambia,
well, I'm going to heaven anyways.
Tunaenda?
I'm going to heaven anyways.
Tunaenda kuipata kweli.
So why does it matter if I know?
Na kweli ina maana gani nisipojua?
Why should it be important that I understand?
Umuhimu ni gani nipate kuyaelewa?
What it means to be born again?
Kujua maana ya kuzaliwa upya.
Well, for one,
ya kwanza,
Jesus thought it was important.
Yesu alisema lazima tuzaliwe upya.
He had an expectation that Nicodemus should know these things.
Alikuwa na matarajio kwamba Nikodemo apate kufahamu hayo.
But also the Apostle Paul,
lakini mtume Paulo,
in the first chapter of Ephesians,
katika kitabu sura ya kwanza ya Efeso,
he wrote to them saying that he prayed for them.
Alikuwa ameona anawaandikia akiwaambia anawaombea.
And one of the things that he prayed for them,
na jambo moja ambaye alikuwa anaombea,
was that they would come to an understanding of what happened when they were born again.
Ya kwamba pate kuelewa kinachofanyika wanapozaliwa upya.
I'm going to say to you,
nataka niwaambie,
that until a Christian knows what has happened at his new birth,
mpaka ifike kiwango ambayo Mkristo anafahamu kile kilichotendeka alipozaliwa upya,
he or she doesn't know who they are.
Hawezi akafahamu yeye ni nani.
And that will have a serious impact on how they walk their walk.
Na hiyo inaweza kuwa hatari kwa yule Mkristo.
Amen.
Amen.
So let's go back to John chapter 3.
Basi turudie Yohana sura ya 3.
So Jesus in verse 10,
Yesu katika mstari wa 10,
he said to Nicodemus,
akamwambia Nikodemo,
are you a master of Israel and know not these things?
Je, wewe si mwalimu wa Israeli na wayafahamu mambo haya?
Now I had the privilege of attending Bible school.
Mimi nilikuwa na nafasi ya kwenda kwa shule ya Biblia.
And I was a very good student.
Na nilikuwa shule nzuri.
And I don't say that to boast, but to make a point.
Na sisemi hayo ili nijivune.
After graduating from Bible school,
baada kuhitimu katika shule ya Biblia,
you would think that I would know these things.
Ungeweza kufahamu kwamba ningeweza kufahamu haya mambo kwa undani.
I did not.
Lakini sikufahamu.
I did not know that I did not know.
Na sikujua kwamba sikujua.
I was ignorant.
Mimi nilikuwa sijui.
But Holy Spirit didn't leave me there.
Na Roho Mtakatifu pia akaniongoza.
Amen.
Amen.
So this is part of Nicodemus's problem.
Sasa hii pia ilikuwa shida ya Nikodemo.
He does not know what he does not know.
Alikuwa hafahamu kile ambayo hayafahamu.
And when he's confronted by Jesus,
na alipo elekezwa na Yesu,
there's a challenge that happens inside him.
Alikuwa ana changamoto kwa mambo haya.
So, at the very beginning,
sa mwanzo,
Jesus said to him, you must be born again.
Yesu akamwambia lazima azaliwe upya.
And he could not understand.
Na hangeweza kuelewa.
And Jesus said to him, you must be born again to see the kingdom of God.
Na Yesu akamwambia lazima uzaliwe upya ili uone ufalme wa Mungu.
That word see,
hiyo ingewezesha,
it speaks more about just being able to see with our eyes.
Ni zaidi ya kile cha kuona kwa macho yako.
But it also talks about understanding what we see.
Na nilikuwa nawaza pia kuhusu kuelewa kile ambacho tunayaona.
And so Jesus was saying to him, in order for you to understand the kingdom of God,
na Yesu akamwambia ili upate kuelewa ufalme wa Mungu,
you must be born again.
Lazima uzaliwe upya.
Does anyone like the sport cricket?
Na kuna mtu anapenda hii mchezo inaitwa cricket. Sio muhimu hapo kwetu, cricket.
What other sport do you play here?
Una mchezo gani ambao unayapenda?
Soccer.
Yes.
Okay.
Football.
Football. Yes. I know a little bit about football.
Mimi najua kidogo kuhusu soka.
But I don't know the rules.
Lakini sijui zile taratibu zake.
And I don't know why sometimes they throw flags on the field.
Na hata sijui kwa nini saa zingine wanarusha mpira kwa mkono katika uwanja.
So I can see a match.
Sasa naweza kuona mchezo.
See people running around.
Naona watu wakikimbia kule na pale.
This way, that way, this way, that
kule
way.
Kule na kule.
And not understand what I'm seeing.
Lakini sielewi ninachoona.
That's what's going on with Nicodemus.
Hiyo ilikuwa inatendeka kwa Nikodemo wakati huo.
Nicodemus could perceive there was something going on with Jesus.
Nikodemo angeweza kuhisi kwamba kuna jambo kilikuwa kinafanyika ndani ya Yesu.
He was a Pharisee and a ruler among Israel.
Alikuwa mfarisayo na kiongozi katika Israeli.
And he came to Jesus with a question.
Na akakuja kwa Yesu na swali.
And basically saying, how is it that you do these things?
Akamwambia, ni inawezekana unafanya mambo haya?
We perceive that only someone who's moving in agreement with God could do these things.
Tunajua kwamba mtu anayeweza kutenda matendo ambayo yatenda lazima ametoka kwake Mungu.
And it wasn't just him.
Na sio yeye peke yake.
The other Pharisees were also baffled.
Kuna Wafarisayo wengine ambao pia hawakupata kuelewa.
Here was Jesus.
Aliye alikuwa Yesu.
Doing things that they did not think he should be able to do.
Alikuwa anatenda mambo ambayo hawakuweza kuelewa.
I'll give you an example.
One day, wakati walikuwa nyumbani,
on a Sabbath day,
siku ya Sabato,
he healed a man with the maimed hand.
Alikuwa amemponya mtu alikuwa na mkono ambao ulikuwa umelemea.
That should not be.
Silikuwa hivyo.
This morning, Pastor Jim,
asubuhi ya leo mchungaji Jim,
taught us about the bread of men and their traditions.
Alikuwa ameleza juu ya traditions, yani kimila, utamaduni ama kimila.
And so according to their traditions,
lakini kulingana na mila yao,
they could not understand Jesus.
Hawangeweza kumuelewa Yesu.
But Jesus said to him,
lakini Yesu akamueleza,
in order for you to understand what you are seeing,
ili upate kuelewa kile ambacho unachoona,
you will have to be born again.
Lazima utazaliwa upya.
Of course, this confused Nicodemus only further.
Ili mchangamsha Nikodemo.
Because he asked, what? Shall I go back into my mother's womb?
Kasema, je, naweza kurudi kwa tumbo ya mama yangu?
Can you imagine how confused he was?
Naweza kuelewa jinsi alikuwa amechanganyikiwa.
And Jesus said again, verily, verily,
na Yesu akasema, kweli, amini, amini,
except a man be born of water and of the Spirit,
ikiwa mtu hajazaliwa na maji na roho,
he cannot enter into the kingdom of God.
Hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu.
This would have been a very challenging thing for Nicodemus.
Anajua ili jambo lilikuwa changamoto kubwa kwake Nikodemo.
Understand that he was a Pharisee.
Ya kwamba alikuwa mfarisayo.
He was an elite member.
Alikuwa mtu wa kiwango cha juu katika wafarisayo.
Of a religious order.
Katika ile dini ya Wayahudi.
They were experts in the law.
Alikuwa mtu ambaye amekuwa amejua sheria zote.
As far as they were concerned,
kulingana na wao,
as far as the rest of Israel was concerned,
na kulingana na vile Waisraeli wengine walikuwa,
if anyone had an eternity with God,
ikiwa mtu ana uzima na Mungu,
it was them.
Ilikuwa wao.
And yet Jesus was saying,
lakini Yesu akamwambia,
unless you be born again,
kama hujazaliwa upya,
you will not enter.
Hautaingia.
You will not enter the kingdom of God.
Hautaingia katika ufalme wa Mungu.
You must be born again.
Lazima uzaliwe upya.
The problem is Nicodemus.
Okay.
The problem is
Nicodemus.
Is that he didn't understand his situation.
Ya kwamba hakuelewa hali.
He didn't understand his condition.
Hakuelewa hali yake.
He did not know.
Hakujua
that he needed to be born again.
Ya kwamba alikuwa anastahili kuzaliwa upya.
Praise the Lord.
Bwana asifiwe.
The word says in John 1,
kitabu nasema katika Yohana wa kwanza,
in the beginning was the word.
Hapo mwanzo kulikuwa kuna neno.
And the word was with God.
Na neno lilikuwa naye Mungu.
And the word was God.
Na hilo neno lilikuwa Mungu.
The same was in the beginning with God.
Jinsi lilivyokuwa wakati wa mwanzo.
All things that were made by him.
Vitu vyote vilivyoumbwa vilivyoumbwa kupitia yeye.
And without him was not anything made that was made.
Hakuna kitu ambacho kiliumbwa ambacho ingeumbwa isipokuwa yeye.
In him was life.
Kwake kulikuwa kuna uhai.
And the life was the light of man.
Na hiyo uhai ilikuwa nuru ya binadamu.
And in the fifth verse,
na kitaka mstari sura ya 5,
it says the light,
mstari wa 5,
it says the light shined in the darkness.
Anasema nuru inang'aa katika giza.
And the darkness comprehended it not.
Na hiyo giza haiwezi ikamshinda.
That's what's happening here.
Hiyo ilikuwa inatendeka pale.
The light had come into the world.
Nuru ilikuwa imeingia katika dunia.
The light shined.
Na hiyo nuru ikaangaa.
And darkness could not comprehend it.
Na giza haingeweza kuishinda.
Jesus says to Nicodemus.
Yesu akamwambia Nikodemo.
That which is born of flesh is flesh.
Kinachozaliwa katika mwili ni mwili.
And that which is born of the spirit is spirit.
Kinachozaliwa katika roho ni roho.
Except a man be born again,
mtu lazima kizaliwa upya,
he cannot see or enter into.
Bila kuzaliwa upya hatuwezi kuingia ufalme wa Mungu.
Amen.
Amen.
Nicodemus,
Nicodemo,
could not understand,
hangeweza kuelewa,
that the kingdom of God
ya kwamba ufalme wa Mungu
was being demonstrated before him.
Ilikuwa inadhihirishwa mbele yake.
Luke 16:16.
Luka 16:16.
Jesus said,
Yesu anasema,
the law and the prophets were until John.
Nuru.
The law and the prophets.
O yani sheria na manabii.
Since that time the kingdom,
kutokea wakati ule,
the kingdom of God is preached.
Ufalme wa Mungu unahubiriwa.
So when Jesus did the things that he did,
sasa Yesu alipokuwa anatenda mambo alikuwa anatenda,
the miracles,
miujiza,
and the things that he taught,
na mambo ambayo alikuwa yakianena,
he was demonstrating the kingdom of God.
Alikuwa anadhihirisha ufalme wa Mungu.
And what Nicodemus was having a problem with,
na kile ambaye ilikuwa shida yake Nicodemo,
was that he was seeing the kingdom of God,
ya kwamba alikuwa anauona ufalme wa Mungu,
in operation with his natural eyes.
Alikuwa anauona na macho yake ya kiasili.
But he could not understand what he saw. And Jesus was saying, you must be born again. Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
That which is born of flesh is flesh.
Kinachozaliwa kwa mwili ni mwili.
That which is born of the spirit is spirit.
Kinachozaliwa kwa roho ni roho.
Marvel not that I said unto you,
usishangae kwamba nimekuambia,
that you must be born again.
Ya kwamba ni lazima uzaliwe upya.
The wind blows where it lists.
Wingu unapiga wakati unapiga.
You hear the sound thereof.
Unasikia sauti,
but cannot tell whence it comes.
Na huwezi kusema inatoka wapi.
And whither it goes.
Na kule iendako.
So is everyone that is born of the Spirit.
Ndio vile vile mtu aliyezaliwa na roho.
And that is the answer to the verse 2.
Na hiyo ndio jibu la hilo swali.
Nicodemus, what you see me doing,
Nicodema, kile ambacho unaona nikitenda,
could be compared to the wind.
Wacha tuifananishe na upepo.
We feel the wind.
Tunahisi upepo.
And if we're standing under trees,
naona ikiyumba miti,
we can see the winds blowing through the leaves.
Naona matawi yanavyovishwa.
So we can see the effect of the wind.
Yani tunaona kazi yake.
But we don't see the wind.
Lakini hauwezi ukaona upepo.
So it is when one is born again.
Ndio vile vile kwa mtu amezaliwa upya.
So it is with one who is born of the Spirit.
Na hiyo ndivyo vile vile kama mtu aliyezaliwa kwa roho.
One who is not born again,
yule ambayo hajaokoka,
will see the impact,
ataona kazi,
of that life in that person.
Ya ile maisha ndani ya mtu huyo.
But darkness does not comprehend the light.
Kwa sababu giza haiwezi ikashinda hilo nuru.
You must be born again.
Lazima utazaliwa upya.
The primary reason we needed to be born again.
Una swali yani jambo ya asili ambayo inafaa ni lazima tuzaliwe upya
is because we did not have this life.
Kwa sababu hatukuwa na ile nuru.
Nicodemus and the Pharisees,
na Wafarisayo,
did not know that they needed to be born again.
Hawakufahamu kwamba ilikuwa inawabidi wazaliwe upya.
Because they didn't know there was a problem with what they were doing.
Kwa sababu hawakujua ya kwamba walikuwa wana shida.
They believed that by following the law, they were achieving all that God would ever want
from them.
They believed that God was pleased with the law. That God delighted in sacrifices. And they believed that everything was right with them. They did not know they needed to be born again. Because they did not know they were dead. Keep your finger in 3 John. We're going to
Welcome kuna yako katika hiyo sura ya 3 ya Yohana.
Sorry, I meant John 3.
Yohana 3.
And we're going to turn to Romans 5.
Alafu tuende katika kitabu cha Warumi 5.
Romans 5, verse 10.
Warumi 5, mstari wa 10.
For if when we were enemies,
kwa maana ikiwa tulipokuwa adui,
we were reconciled to God by the death of his son,
tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake,
much more being reconciled,
zaidi sana baada ya kupatanishwa,
we shall be saved by his life.
Tutaokolewa katika uzima wake.
And not only so,
wala si hiyo tu,
but we also joy in God through our Lord Jesus Christ.
Ila kwamba tunajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo.
By whom we now have received atonement.
Ambaye kwa yeye sasa tumeupotea huo upatanisho.
And so what we see here,
sasa kile ambacho tunaona hapa,
is that yes, there was an issue of sin.
Ya kwamba kulikuwako na hali ya dhambi.
And that when Jesus went to the cross,
na ya kwamba wakati Yesu alienda msalabani,
he bore the penalty for our sin.
Akalipa gharama ya dhambi.
And made so that we would be reconciled to the Father.
Ili tupate kupatanishwa tena na Mungu.
Sin was dealt with.
Na hivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa hivyo.
But we needed more than that.
Lakini tunayataka zaidi ya hayo.
And Paul writes here and he says that we're also saved by his life.
Tumeokolewa kupitia maisha yake.
Verse 12, Paul gives a more detail about this. Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men. For that all have sinned. For until the law, sin was not in the world. But sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned.
Walakini mauti ilitawala.
From Adam to Moses,
utokea Adam paka Musa,
even over them that had not sinned.
Adam kwa wale wote ambao hakutenda dhambi.
After the similitude of Adam's transgression,
kupitia ile dhambi ya Adamu,
who was a figure of him,
kwa maana mfano wake yeye,
that was to come,
ambaye ilikuwa aje.
By one man,
kupitia mtu mmoja,
death came into the world.
Mauti ukaingia ulimwenguni.
By one man, death came to all.
Kupitia mtu mmoja, mauti ikakuja kwa wote.
And we understand that when Adam and Eve sinned,
unaelewa kwamba wakati Adam na Hawa walipotenda dhambi,
death came into the world.
Mauti ilikuja ulimwenguni.
But Paul is making a distinction here.
Lakini Paulo anaeleza utafauti hapa.
He's saying that all.
Anasema kwamba wote.
So death came to all through the one sin.
Sasa dhambi iliwajia wote kupitia mauti ilikuwajia wote kupitia dhambi la mtu mmoja.
Even to those who didn't sin the same sin.
Hata kwa wale ambao hawakutenda dhambi kiwango kile ambacho Adamu alitenda.
We didn't all go and eat the fruit.
Sisi wote hawakwenda tukula lile tunda
from the tree that was forbidden.
Ambayo ilikuwa imekataliwa.
And yet death came to all.
Lakini mauti ikatujia.
And in fact, in verse 13,
as mstari wa 13,
he says that until the law,
and sema kwamba mpaka sheria,
the sin was in the world.
Dhambi ilikuwa ulimwenguni.
But sin was not imputed until the law.
Lakini hiyo dhambi haikuwekewa watu.
And what that means is death was there.
Inamaanisha kwamba mauti ilikuwepo.
But until the law came and said don't do this.
Lakini mpaka sheria ilikuja ikasema usifanye hili utende hili.
That sin was not condemned.
Hiyo dhambi haikuwa katika mauti hayo.
In the city where I came from,
katika ile jiji ambayo ninalotoka,
it used to be that people would let their cars run a long time in the winter. To keep them warm.
Walikuwa wanaenda katika moto ili wapate joto.
So if they were waiting to pick up someone,
subiriana wachukue mtu,
10 minutes, 20 minutes,
dakika 10, dakika 20,
they just let the car run.
Alafu wanawacha tu gari inaenda.
But that's bad for the environment.
Lakini hiyo ni mbaya kwa anga.
So a law was made. A law was made.
Sasa sisi kama binadamu.
And the law said,
nasema,
you could not let your car run for more than 3 minutes.
Sheria ilikuwa nasema, haifai uache gari lako likimbie kwa zaidi ya dakika tatu.
What changed?
Nini badilika?
If a person ran their car for 30 minutes before the law or after the law, what changed?
Ikiwa mtu angewacha gari lake iende ama igurume kwa dakika 30 au la, tofauti ilikuwa gani?
The only difference was that a law was enacted.
Sheria, tofauti ni kwamba wakati ile sheria ilikuwa imewekwa,
which condemned the behavior.
Ikakataa hiyo tabia.
But Paul is saying death was in all.
Sasa Paulo anasema mauti ilikuwepo kwa wote.
Even if there was no law to reveal the death.
Hata ingawa hakukuwa na sheria ya kutambua lile dhambi.
And really what we're learning here,
na kile ambacho tunapata kusoma hapa,
is that everybody born of the line of Adam,
ya kwamba kila mtu aliyezaliwa katika damu yake Adamu,
born of the seed of Adam,
ambaye alizaliwa katika mbegu yake Adamu,
is born in the world dead.
Anazaliwa katika mauti.
That death is in them.
Sasa ile mauti iko ndani yao.
That's why when Jesus said to Nicodemus,
na basa wakati Yesu alimwambia Nikodemo,
that which is born of flesh is flesh.
Kile kinachozaliwa na mwili ni mwili.
That which is born of the spirit is spirit.
Kinachozaliwa na roho ni roho.
You know, a lot of people don't want to accept this.
Watu wengi hawataki kukubali mambo haya.
I was one of those people.
Mimi pia nilikuwa mmoja wa watu kama hao.
I remember when I was about 14 years old.
Nakumbuka nilikuwa nilipokuwa miaka kama 14.
And a teacher at church was teaching us this.
Na pale kanisa kama mwalimu alikuwa anatufundisha hayo.
I said it wasn't right.
Alikuwa anasema kwamba hiyo sio kweli.
How could God condemn a baby?
Ni jinsi gani Mungu alitoa mtoto
who had never sinned?
Wakati kulikuwa kuna dhambi.
How could God say that they were a sinner with death in them if they had never sinned?
Je, Mungu alikuwa anasema kuna wenye dhambi ikiwa mauti?
How could God condemn a child?
Je, Mungu angewezaje kufanya mtoto awe mwenye dhambi?
Saying that they have death in them.
Ya kwamba kuna mauti ndani yao.
If they had never sinned.
Na hawajatenda dhambi.
It's not right.
Hiyo sio kweli.
It's not fair.
Hiyo sio sawa.
But it has nothing to do with fairness.
Lakini sio kwamba ina ni mambo ya usawa.
It has to do with the fact that we're born of flesh.
Lakini inalingana na ile mambo ya hili ni kwamba tumezaliwa katika mwili.
We must be born again.
Lazima tuzaliwe upya.
I am a French Canadian.
Mimi ni Mkanada ambaye ni Mfaransa.
Because my parents were French Canadian.
Lakini kwa sababu wazazi wangu walitoka kule Ufaransa.
There's no fair or unfair.
Hakuna usawa ama usipokuwa sawa.
It just is.
Ni hivyo tu.
And so everyone born from Adam,
sasa kila mtu ambaye amezaliwa kwa Adam,
is born with death in them.
Amezaliwa na mauti ndani yake.
You must be born again.
Lazima uzaliwe upya.
People will say, well, I'm a good person.
Watu watasema kwamba mimi ni mtu mzuri.
I'm kind to my neighbors.
Mimi na jirani wangu ni sawa.
When I see people in need, I help them.
Nikiwa nimeona watu wana shida ninawasaidia.
I don't do wrong to other people.
Mimi siwatendee dhambi wengine. Siwachokozi.
I'm going to go to heaven.
Mimi naenda mbinguni.
No. You must be born again.
Lazima utazaliwe upya.
Nicodemus.
Nicodemus.
I'm a ruler in Israel.
Mimi ni kiongozi Israel.
I'm an elite.
Mimi ni mtu wa hali ya juu.
I keep the law.
Mimi na nimelinda sheria.
When I fail,
ikiwa nimetenda dhambi,
I make the proper sacrifice.
Mimi nafuata dhabihu inayofaa.
I have an eternity with God.
Mimi nina uzima na Mungu.
No. You must be born again.
Lazima uzaliwe upya.
I don't understand.
Mimi sielewi.
It's because you don't know you are dead.
Ni kwa sababu hauelewi.
Why must we be born again?
Ni kwa nini tuzaliwe upya?
Because we were born of flesh.
Ni kwa sababu tulizaliwa katika mwili.
Turn with me to Genesis chapter 2.
Twende katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili.
Genesis chapter 2, verse 16.
Mwanzo sura ya pili mstari wa 16.
And the Lord God commanded the man, saying, "Of every tree of the garden you may freely eat."
Bwana Mungu akawaambia huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula.
But of the tree of the knowledge of good and evil,
walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya,
you shall not eat of it.
Usile.
For in the day that you eat thereof,
kwa maana siku utakayokula,
you shall surely die.
Matunda ya mti huyo utakufa.
Which day will he die?
Ni kifo gani hiyo?
The very day he eats of it,
ile siku ambayo atakayokula ile matunda,
he will die.
Atakufa.
It's important that we make that note.
Nataka tutilie maanani hayo.
Let's go to Genesis 3.
Twende katika hiyo mwanzo sura ya 3.
And in verse 6,
katika mstari wa 6,
and when the woman saw that the tree was good for food,
mwanamke alipoona kwamba ule mti unafaa kwa chakula,
and that it was pleasant to the eyes,
wapendeza macho,
and a tree to be desired to make one wise,
na ni mti wa kutamanika kwa maarifa,
she took of the fruit thereof,
basi alitoa katika matunda yake,
and did eat,
na akala,
and gave also unto her husband with her.
Na akampa mewe naye akala.
And he did eat.
Na akala.
And verse 7.
Mstari wa 7.
And the eyes of them both were opened.
Na wakafunguliwa macho wote wawili.
And they knew that they were naked.
Na wakajua kuwa
wako
uchi.
And they sewed fig leaves together and made themselves aprons.
Na wakashona na majani ya miti kuwafunika nguo.
So they ate of the fruit.
Walikula ile matunda.
And in the very day that they ate it,
na hiyo siku walipoikula,
they went and made clothes for themselves.
Na wakashona matawi kama nguo.
But,
wow.
But God had said that they would die.
Na Mungu alisema kwamba watakufa.
Have you seen a dead person make clothes before?
Na je, mmepata kuelewa kitu kama hayo mapema?
Usually dead people just kind of stay immobile.
Najua yani watu wanakufa ikiwa bado wanaweza kutembea.
They don't move a lot.
Hawezi hivyo.
Did God lie?
Je, Mungu alikuwa anasema uongo?
Let's go to Genesis 5:5.
Wacha tuende kwa sura ya 5.
It says here about Adam that all of the days of his life were 930 years, and then he died. But God said that in the day you eat the fruit, in that day you will die. Did God lie?
Na kweli Mungu alikuwa amesema uongo?
Was it an empty threat?
Ama ilikuwa tu mambo ya bure hivyo?
No, he did die.
Na sio hivyo.
We see and we understand that the death that God was talking about,
ya kwamba ile mauti ambayo Mungu alikuwa ananena,
was not a physical death,
sio mauti ya kiasili,
but a spiritual death,
ilikuwa mauti ya kiroho.
And the life that died, the life that left him,
na ile maisha ambayo ilimwacha Adamu na Hawa,
was the spirit life that he was created with,
ilikuwa maisha ya kiroho ambayo ilikuwa ndani yao.
In Genesis 1,
katika Mwanzo sura ya kwanza,
the Bible explains that God created animals.
Andiko inaelewa jinsi Mungu aliumba dunia.
That they came forth out of the ground.
Ya kwamba wote walitoka katika ardhi.
And in Genesis 2,
katika Mwanzo pili,
it explains that God created man from the dust of the earth.
Inaeleza kwamba Mungu akaumba binadamu kutoka kwa matope.
And a lot of people who don't understand things will compare people to animals. Because we have flesh. We have bones. We have blood and organs. And sometimes animals have behaviors that we like. Dogs are really happy to see us sometimes. Or if you continuously kick a dog, it has fear. Or you can even train a dog to have anger and attack. So animals have some things in common. But it stops at that basic level. Animals have a life that animates their physical body. And that life can be stopped. Humans have a life that animates the physical body.
Binadamu wana maisha ambayo inafananisha na mwili yao ya kiasili.
And that life can be stopped.
Na ilo maisha.
But there's a key difference between people,
lakini kuna tofauti katikati ya binadamu,
and animals,
na wanyama.
And that's in Genesis 2:7.
And Mwanzo 2:7.
And it says, "And the Lord God formed man of the dust of the ground."
Na Bwana akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi.
And breathed into his nostrils the breath of life.
Akampumia pwani pumzi la uhai.
And man became a living soul.
Mtu akawa nafsi hai.
God did not breathe life into the animals.
Mungu akupumua uzima katika wanyama.
He breathed spirit life into man.
Akatia pumzi ya uhai kati ya roho ndani ya binadamu.
John 1:1.
Yohana kwanza kwanza.
In the beginning was the Word.
Pale mwanzo kulikuwa na neno.
And the Word was with God.
Neno likuwa naye Mungu.
And the Word was God.
Na hilo neno likawa Mungu.
The same was in the beginning with God.
Mwanzo hilo neno likawa na Mungu tangu mwanzo.
And all things that were made by him.
Na vile vyote vilivyoumbwa viliumbwa naye.
And just to be clear,
nataka uelewe kabisa.
Without him was not anything made that was made.
Bila yeye hakuna kile kilichoumbwa ambayo ingeumbwa.
Everything was made by Jesus.
Vitu vyote viliumbwa na Yesu.
Verse 4 says, in him was life, and that life was the light of men. The life that Jesus breathed into man. But Adam died. And his death was a spiritual death.
Lakini ile mauti yake ilikuwa mauti ya kiroho.
And so when Jesus was explaining to Nicodemus,
sasa Yesu alipokuwa anamuelezea Nicodemo,
that which is born of flesh is flesh,
kilicho zaliwa na mwili ni mwili,
he was saying to Nicodemus,
alikuwa anambia Nicodemo,
that all of humanity,
ya kwamba nyinyi wanadamu wote,
is dead.
Nyinyi wote mmekufa.
And when Jesus came on the earth,
na wakati Yesu alikuwa duniani, alikuja duniani,
he was the only man on earth,
alikuwa ni binadamu peke yake duniani,
with life in him,
ambaye alikuwa na uhai ndani yake.
All who were born of flesh,
watu waliozaliwa na mwili,
they are dead.
Wote ni wafu.
But that which is born of the spirit,
na kile ambacho kimezaliwa na roho,
the spirit,
ni roho.
You must be born again.
Lazima uzaliwe upya.
That term born again can also mean born from above. It's why it's so important that Jesus was not born of Joseph. Turn to Luke 1 with me, please. In Luke 1, the angel Gabriel comes to see Mary.
Yes, Mungu akamtuma Gabriel kwake Maria.
And he announces to her that she's going to be with child.
Akamwambia kwamba hangeweza kupata mimba.
In verse 34,
katika mstari wa 34,
Mary says to him,
Maria anamwambia,
how shall this be, seeing as I know not a man?
Litakuwaje nalo hili maana sijajua mume?
Her question was, how can this be? I know how things work. I've never known a man. And the key here is verse
35.
And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon you, and the power of the highest shall overshadow you. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Jesus was not born of the line of Adam. He was not born of the seed of Adam. That which is born of flesh is flesh. And that which is born of the spirit is spirit. Verse 35, the spirit came upon her in power. And it's for that reason that Jesus is known as the Son of God. In him was life. Hallelujah.
Amen.
Genesis 1:28. God gave a commandment to Adam and Eve.
Mungu akaagiza Adam
to procreate.
Ili apate kuzaa.
To multiply, to fill the earth.
Ili azae aongezeke.
This is what we know as the law of Genesis.
Ili tunajua katika agizo la Mungu katika kitabu cha Mwanzo.
In that anything according to their kind,
yani kile kulingana na hilo mbegu,
can procreate and multiply.
Ipate kuongezeka kwa kuzaa.
And according to the law of Genesis,
na katika katika sheria ya mwanzo,
that which is born of flesh is flesh.
Kile ambacho kilizaliwa na mwili ni mwili.
Everyone born of the seed of Adam,
kile alichozaliwa na mbegu ya Adamu,
including Nicodemus,
ila mkwame mwambia Nicodemo,
was born spiritually dead.
Ye ana mauti ndani yake.
Turn with me to Ephesians chapter 2.
Tuende katika kitabu cha Waefeso sura ya pili.
What is the significance of this death?
Je, umuhimu wa kifo hili ni gani?
What does this death look like?
Ili kifo ni kifo aina gani?
So Paul describes spiritual death here in verse 1.
Sasa Paulo anaeleza ili mauti katika mstari wa kwanza.
And in verse 1 he says, "You has he quickened who were dead in trespasses and sins."
Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu.
And this word quickened,
anasema kuishwa,
it refers to spirit life.
Inamaanisha ile maisha ya kiroho.
It refers to taking something that was once spiritually dead,
inamaanisha kuchukua kile ambayo ilikuwa imekufa kiroho,
and making it spiritually alive again.
Na iwe ipate uhai tena.
Some examples of this, Romans 4:17.
Ukisoma Warumi 4:17,
where referring to Abraham, "As it is written, I have made you a father of many nations."
Akamwambia Ibrahimu, nimekufanya baba wa mataifa.
Before him who he believed.
Mbele ya yule ambaye alimwamini.
Even God who quickens the dead.
Naye ni Mungu ule ambaye huisha walio wafu.
And calls those things which be not as though they were.
Ambaye anatamka yale yasiwepo kama waliopo.
Abraham was spiritually dead.
Abrahamu alikuwa amekufa kiroho.
But Abraham was also a friend of God.
Na Abraham naye alikuwa rafiki yake Mungu.
And in one of their many conversations,
na alikuwa na mazungumzo mengi na Mungu,
God asked Abraham, "Do you believe that I can bring life to you?"
Mungu akamuuliza Ibrahimu, "Unaamini ninaweza kuleta uhai ndani yako?"
"That I can quicken you."
Ya kwamba ninaweza kukuhuisha.
"That I can give spirit life to your dead spirit."
Ili nikupe maisha ya kiroho ndani ya roho yako iliyokufa.
And Paul writes that he believed God.
Na Paulo anaandika kwamba alimwamini Mungu.
And it's for that reason that righteousness was credited to him.
Na kwa sababu hiyo haki akahesabiwa haki.
But back here in Ephesians 2,
ukirudi tena katika Waefeso 2,
Paul writes, "You he has made alive."
Anasema nyinyi ambao mmeuishwa,
"who were dead in trespasses and sins."
Ambao mlikuwa mmekufa kwa ajili ya dhambi yenu.
"Wherein in time past you walked according to the course of this world."
Nyinyi mlikuwa mkitembea katika hali ya dunia hii.
"According to the prince of the power of the air."
Katika hali ya nguvu ya pepo ya dunia.
"The spirit that now works in the children of disobedience."
Ile roho ambayo inatenda kazi katika wasioamini.
"Among whom also we all had our conversation."
Among whom pia.
Verse 3. "In times past, in the lust of our flesh,
katika tamaa za mwili yetu,
fulfilling the desires of the flesh and of the mind,
tunapotimiza mapenzi ya mwili na ya nia,
and were by nature the children of wrath."
Tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira.
"Even as the others."
Kama na hao wengine.
Amen.
Amen.
"You who were once dead."
Nyinyi ambao mlikuwa wafu.
"You who were once spiritually dead."
Nyinyi ambao mlikuwa mmekufa kiroho.
So again, he's not referring to physical death. He's referring to spiritual death.
Sasa anaongea juu ya mauti ya kimwili. Anaongea juu ya mauti ya kiroho.
But what do spiritually dead people do?
Na je, wale ambao wamekufa kiroho wanatenda nini?
In verse 2 he says,
katika mstari wa pili anasema,
that they lived according to the course of this world.
Ya kwamba wanaishi maisha ya kulingana na tabia ya dunia.
Spiritually dead people live according to the prince of the power of the air.
Wale waliokufa kiroho wanaishi kulingana na ile nguvu ya giza inayotawala dunia.
They live according to the same spirit who works in the children of disobedience.
Ni ile ile roho ya uovu ambayo inatenda kazi katika maisha ya wasioamini.
And in verse 3 he says,
katika mstari wa 3 nasema,
he says that they did so by nature.
Yani wanatenda hayo ni tabia yao kutenda kwa sababu kufa kiroho.
Meaning is what came out of them.
Yani ni kile ambacho kinatoka ndani yao.
It's kind of like what happened in Nazi Germany.
Ni kama kile ambacho kilifanyika kule Germany.
Or what happened between the Tutsis and the Hutus. You guys remember?
Ambayo kile ambacho kilitendeka katika nchi ya Rwanda katikati ya Wahutu na Watusi.
In Rwanda.
Kule Rwanda.
How can, we would ask, how can people do such horrible things to other people?
Unauliza kwamba je, mtu ama watu wanaweza kutendaje maovu kiasi kile kwa wenzao?
How can someone commit an atrocity to another person?
Je, unaweza kutenda maovu kiasi ile ama kuua watu wengi kiasi hiyo?
Some of the horrors that they did.
Yaani maajabu mabaya ambayo ya vifo ambayo walitenda.
The Nazis performed all sorts of evil experiments on babies and children.
Ni kama mtoto ambayo anataka kutoa mfano kwa wengine.
And we think, how can a human being do that to another human being? But the answer is here in Ephesians 2.
Lakini jipo lipo hapa katika Waefeso 2.
They are merely acting out of what was in their nature.
Yani wanatimiza kile ambacho kiko katika maisha yao.
And the truth is that where there is no law,
na mkweli ni kwamba pasipokuwa na sheria,
where there is no restraint,
kwa pasipokuwa na kile kizuizi,
that nature will always act out to its
kile
worst.
Tabia ama uasi ni uwe itadhihirika.
So whether in Rwanda or in Germany,
iwe pale Rwanda ama kule Jerumani,
where the powers that be said do this and do that,
kile nguvu ambayo inasema bila ile nguvu ambayo inasema fanya lilo usifanye ile,
and rewarded people for evil things,
ambayo inalipisha watu kwa zile maovu ambayo wanayatenda,
people birthed out of that nature,
watu wanatenda kutokana na lile tabia lililo ndani yao,
such evil and wickedness,
ile uovu unatoka.
And Paul says, we were such as they.
Na Paulo anasema kwamba sisi pia tulikuwa kama wao.
But we were quickened.
Lakini tuliuishwa.
We were made alive.
Tuliuishwa.
We're born again.
Tulizaliwa upya.
And why is it important that we know that we're born again?
Na je, muhimu ni nini kujua kwamba tumezaliwa upya?
It's because we have to understand that now we can act according to the new nature.
Na kwamba ina vyema tuelewe kwamba sasa tunaweza kutenda kulingana na lile maisha mpya.
Peter wrote in chapter 1 verse 23.
Petero akaandika katika sura ya kwanza mstari wa sura ya kwanza 23,
that we were born of an incorruptible seed.
Ya kwamba tulizaliwa na lile mbegu lisilooza.
Previously we were born of the seed of David.
Kitambo tulikuwa tumezaliwa katika lile mbegu ya mauti.
But now we're born of an incorruptible seed.
Lakini sasa tumezaliwa na lile mbegu lisilooza.
To be incorruptible means
kuwa na lile mbegu ninaloweza ina maana manake ni
there is no corruption in it.
Ya kwamba hakuna uovu ndani yake.
Nor can it be corrupted.
Na haiwezi kuchafiwa.
That's the life we've received.
Hilo ndio maisha ambayo tumeyapokea.
Jesus lived a sinless life.
Yesu aliishi maisha takatifu.
And yet he did not receive the baptism of the Holy Spirit until he was about the age of 30. There's a teaching in the body of Christ. That says that the fruit of the Spirit will come from Holy Spirit. That is false. It comes from the life.
Inatoka kutokana na ile maisha.
The fruit of the Spirit is the fruit of our new nature.
Ile tunda la roho ni tunda ya roho yetu ama tabia yetu. Kile maisha mpya ambayo tumeyapokea.
The fruit of that new nature came forth out of Jesus for 30
tunda
years.
Ile maisha mpya inatoa wema.
For 30 years he lived sinless.
Katika miaka 30
without ever having received the baptism of the Holy Spirit.
Katika baada ya 30 aliishi maisha ambayo hayakuwa na uovu wote.
We were by nature
katika kiasili
children of wrath.
Tulikuwa tumekufa.
But we're now by nature
katika kiasili
children of God. Amen. 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 Pastor Tom.